privatization.
Fancy privatization, fancy!
Ongangisebenzela eThekwini municipality kudala njengamanje sisebenzela kwezinye izikhungo ezingaphansi kwamasipala ezincanyana. Sisebenza ukuhlamba imigwaqo silungise sicoce yonke into izibe zinhle. Izikhalazo zethu imali esiyithola incane kakhulu kanti nesimo esisebenza ngaphansi kwaso asamukelekanga kahle kahle njengokuthi asinazo izinto zokusebenza. Nemvuzo siholayo ayikho kakhulu. Asikwazi nokuhlenga ukulungisa izidingo zethu emakhaya.
Ukusukela ngeminyaka yo-1980, inkonzo zoluntu beziphansi koxinzelelo kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe. Oyena nobangela wolu dandatheko kubomi nakwiimeko zabo bakudidi lwabaphangeli luyanyaniswa kunye nokuthengiswa kwemisebenzi namaqumrhu athile ethengiselwa iinkampani zabucala. Oku kwenzeka xa urhulumente athi athengise oko anako kunye neparastalsis kwiinkampani ezizizimeleyo nezinjengooTelkom, uEscom kunye noTransnet.
Igama lam ndinguzongamele Mfecane, ndi-education officer kaSACTU. Xa bethetha ngo-outsource abelungu bathetha ngokungathi benza into ephucukileyo. Kanti kwelethu icala thina singabasebenzi iyasibetha. Ngelinye ixesha baqhatha kwabasebenzi aba bathi bazabanika isiqingatha somsebenzi uba mabenze lo msebenzi, bahlawulwe ngalo msebenzi, bazilawule. Babashiye enyanyeni babasebenzi kaloku abaxhotyiswanga, abayazi zivele zitshone ezo nto bebezama bona bebevuyela becinga uba bazawuba ngabalawuli benkampani ethile okanye bebezawuba ngabantu abazisebenzelayo.
Ngonyaka ka-1996 urhulumente wafikelela kwisigqibo sokumilisela inkqubo ye-Growth Employment and Redistribution igiye ngamafutshane neqwalasela imeko yezoqoqosho. Ukanti kwaba ngunobangela wokucebuka bucala koomasipala bathile besenza isivumelwano kunye neenkampani zabucala ukunikezela ngeenkonzo zococeko.
NdinguEunice kaGotse. Ikhampani yam yiMonkos Waste, based eKhayelitsha, thutha inkunkuma, tshayelwa nezitrato. I-privatization tata ndiyibona kakhulu isebenza ingakumbi xa isenziwa kubantu babehlalelekile ngaphambili. Abahlali mabayikhuthaze into yokuba oomasipala ba-privatize amacandelo amaninji, because amacandelo amaninji phakubo a-privatize kodwa akanikwanga abahlali.
Fancy privatization, fancy!
Kunze mhlala apha eKhayelitsha, sithuthelwa inkunkuma kulomasipala uAuthorsway. Andithi la masipala wokuqala uyekisiwe ngokungaba bantu. Baba abantu ababhatalwa abayithathi inkunkuma. And then enye into ke xa bengayithathi inkunkuma iza kugcwala indawo yonke, ingcolise, abantwana bazafumana izifo, yonke loo nto. And ke qabana enye into endingaqala yona, kungcono ukubuyiselwa la masipala wokuqala ngoba lona wenze nee-service charges zenyuka and umsebenzi wawo awuimprovanga kula msebenzi lowabo usenziwa ngaba bantu bokuqala. So kungcono ukubuyiselwa aba bantu bokuqala ngoba aba baze nje ngento yeprofit, abazanga ngento yokubana mabalungise indawo yaseKhayelitsha bayihlale icocekile. Into abayifunayo qha yimali le bazayifumana kugovernment.
Umasipala iSolplaatje wasekwa ngonyaka ka-2000 emva kokuhlangana kwamasipala waseKimberley kunye neRhaleshiwe, ummandla waseRichi kunye nesiqingatha esivisayo somhlaba wasemaphandleni. Kanye nje emva kwalo mtshato kwenziwa isivumelwano seminyaka emithathu phakathi komasipala kunye nenkampani iBilly Hutting and Associates neyeyabucala ukuqinisekisa ukuba inkonzo yococeko iyaqhubeka. Le nkampani iBilly Hutting namahlakani ayo yonyula iqela labathandathu nabaquka amadoda amathandathu kunye nowasetyhini omnye njengoosomashishini abazimeleyo ukunikezela ngezinkonzo. Ukuzimela bucala ikansile yaba nethemba lokunqumla amaxabiso likwazisa ngeBlack Economic Empowerment. Ngale ndlela ikansile isusa umthwalo emagxeni ayo.
I'm Roger Ronnie, General Secretary of the South African Municipal Workers Union, SAMU. The deal was basically to allow the refuse collection in the township area of Salplaiki, which covers the greater Kimberley area, to be delivered by what is called entrepreneurs from the community. They would each be allocated a certain section to clean up, and they would be given a tractor and trailer financed through this Billy Hutton company, etc. And they would employ certain people from the communities in order to assist with this contract. Now, firstly, for us, the problem is that it continues to perpetuate a substandard level of service in historically black areas. So without having to reallocate resources that are in the historically advantaged areas to the historically disadvantaged areas, we maintain the status quo by keeping services in historically white areas at a much higher level. Secondly, the people who were then employed under the Billy Hutton scheme are employed on extremely terrible working conditions. Often they don't get pay slips, they don't get protective clothing, etc.
Ndisebenze kule company inyanga ezi 6 ndihleli ndisekimbali. Ndiye ndathi after inyanga, after 6 months, ndadecida ukuthi okubana mandiuyeke umsebenzi ngenxeni yengxaki esiye sihlangane nazo kwezi khampani ezi zicoca indawo esihlala kuzo. Enye yesizathu ebangela into yokubana ndiwushiye umsebenzi ngenxa yoba umvuzo esiwufumanayo mncinci, sibe sisebenza nzima. Okwesibini, amalungelo izinto ezithi zifumaneke emsebenzini, into ii-benefits ukusho, azifani nezo zifunyanwa ngabantu abasebenzela umasipala besenza kwalo msebenzi siwenzayo kwezi companies. Okwesikunye ukubangela uba ndiyishiye umsebenzi, i-security yejob ayikho kangako. Nanini na umsebenzi usenophela, nantoni na isenokwenzeka kuwe, ube ungakhuselekanga. Siphinde izinto esizisebenzisayo for xa sicoca azizizo impahla ezikhuselekileyo kanjengokuba zisenziwa ezinye iindawo ezisebenzela urhulumente. Okunye zizikhalazo esizifumana kubahlali besithi umsebenzi wethu awugqibelelekanga. Into ebanga uba umsebenzi wethu ungagqibeleleki, asinazixhobo zokusebenza sisenza lo msebenzi wokuba sithi sicoca iindawo ezihlala abantu bethu.
Imibutho yabasebenzi kunye namaziko angaphandle selekho umzuzu ebambe imikhala yokwala kobeko lwabucala kwenkampani kunye ne-outsourcing.